Fresh out from NigeriMix.com.
Leyo ndombi yahamba manje urithenile ngoba ngishaya ngakutshela ukuthi uzohamba ubuye njengelo shedinga sota sema samba baba ijoki buka manje abaphophi all they know is cat ngathi badlala amagalofi and isabatshela amapinathi thina sibaxofi beza nedile ebhedayo sayichamela imvilophu ezami ngubo ma uyibheka azisaconsi zasikweta and ivele bathi umdeva ushisa okudlula amabriji ohlezi wabhena vele ubhastete umnganam ugazi lami ngithi weqada nayo amamiliyoni ukuthi sazolamba mina ngiboni manje ebhenki igcwele uphawule odi aflora upmb just to see gatherly
Fresh from Nigeria Mix.com.
Lapongo is the umuthi dropa ne carry.